kwetata enye kulembera byonna byonna birungi bwe tubimenye bikwayo sisuubira nti bisukka ku buweereza bwe tubukolera enjuba yonna emibula oba omwezi gwe tumulisiza mu kiro tuba bulungi tulabira obwo ku makya nga bweyerudde ne tusanyukira nkyeyo gy'obwolese tusiimye bungere nsekere nsiima mu nkutu bali abatusookawo bwe bageresanga n'omulembe gwakati ekitimba kyekinatusingira katukutimbeyo eseeryoke kumanye tusiimye bungere nsekere nsiima mu nkutu bali abatusookawo bwe bageresanga n'omulembe gwakati ekitimba kyekinatusingira katukutimbeyo eseeryoke kumanye tuli basimulwa leero tusiimye bambi amazima gatujjudde tunuulirago onookikakasa nti ebyo byetujja gy'oli bye bitusembeza okumpi newoobeera atakusiima wannabaki nga tomuwadde asaanira bimuddukeko kuba tasiima omukisa gusengukire eri abalungi abasanyukira ebyokwebyobootodde tusiimye bungere nsekere nsiima mu nkutu bali abatusookawo bwe bageresanga n'omulembe gwakati ekitimba kyekinatusingira katukutimbeyo eseeryoke kumanye tusiimye bungere nsekere nsiima mu nkutu bali abatusookawo bwe bageresanga n'omulembe gwakati ekitimba kyekinatusingira katukutimbeyo eseeryoke kumanye timba kyekinatusingira katukutimbeyo eseeryoke kumanye tusiimye bungere nsekere nsiima mu nkutu bali abatusookawo bwe bageresanga n'omulembe gwakati ekitimba kyekinatusingira katukutimbeyo eseeryoke kumanye